Kabaka nkwagala watali kwejjusa Mukwano gwogwo mungi bambi gwantwala Nze yali agwamu essuubi Nojja nonkolere byekisa bambi Ddala kabaka olina amanyi Gwakyusa bikolimo n'obifula mukisa
Get it out.